Usichoke na mimi girl, unaponiona kila sekuntan. Mapenzi yako kwangu mimi girl, yameniacha nikiwa taba. Mimi ndo mwenzako, mimi ndo wakwako. Nipe moyo wako, onyesha hisia zako. Maliza siku kabla ya kuona lady. Penda na kujali na kuheshimu ona baby. Saki kusubiri na usipinde kona lady. Nipo kwa ajili yako na
I love you.
Bila siku jua likichomoza
I need you.
Bila tukikutana kwenye kona
I want you.
Hata mbali mbali na kuwaza
I miss you.
Hata nikichu kwenye giza.
I love you.